Take it easy. Yo, my nigga, take it easy. Take it easy. Yo, my nigga, take it easy.
Touch.
Serious. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi.
Wefanya mzaa mdogo wangu noma daralio. Masters hizo mdogo wangu. Oma winga digri hizo mdogo wangu. Wereto siriasi na maisha. Jitafute mjini hapa. Unajipata umu mdogo wangu tumejitafuta.
Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki.
Serious.
Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki. Club when it's to get up on yaki.
Serious.
Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi.
Wa ulijua ukipata trufe mbunda linakuja. Ulifeli mdogo wangu. Bana kupa trungi na pisi kwanza. Ukitoboa hapa ndo kuna bunda mbele. Awe alifeli huyo mwana. Sana mdogo wangu undariji kiraisi. Alitaki concentrate kama unalitaka kama ulitaki hivi ndo tunaokota maokota.
Touch.